for jolly. I took the charge.
Superstar Records.
Apple.
Hapa ni kuchembeteza na manembeteno. Jembete luta for gombo to the meno. Ni kuchembeteza na maneno. Jembete lini ya jembetenge.
Hey, it's your girl Truth254, and you're listening to VDJ Jones, your mama's favorite DJ. Superstar Records.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke. The superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
Uhuru Gardens tuko jaba, wengine komiti. Zetu ni majaman, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canaan, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi. Beba sidi mingi, beba sidi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi.
Iseti hapo, nikuhando, nikuhando, nikuhando. Iseti hapo.
Das, tusijali, tusijali. Das tusijali, atukujaji. Apo tu, tusijali, atukujaji. Apo tu, apo.
Iseti hapo.
Superstar Records.
Apo tu, apo.
Yeah.
Apo tu,
apo. Uhuru Gardens tuko jaba, wengine komiti. Zetu ni majaman, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canaan, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanaifanya ngumu kufanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunywa na ile koloni ya Versace. Squeeze a back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga hat trick. Mindo the chest kwa icho itisha hapik. Tangu tuingie kwa imchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete.
Das tusijali, atukujaji. Apo tu, apo. Tusijali, atukujaji. Apo tu, apo.
Iseti hapo. Ni kuhandle, alafu kamtu toweloka kia mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kbali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hauke kutisha fiona kakukua na passport. Kitu kaini rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kama we kwa magnet.
Apo tu.
Napenda cheza kati kwanza nikiwa katikati. Nimesota ni nataki, nimekukua chu niko laki. Na nikisititi magizani utabaki. Fika tu na jakina usikuje na umani.
Yo, super fine, what a guan. Was the riang, figa yako iko fiam. Kwa mbosho nimesota ni na gefao. Ukinilenga siezi lengwa na kibao. Come closer, minadai kuku confirm. Come closer, minadai kuku confirm.
Welcome to Superstar Entertainment Kenya for DJ Academy, audio and video production, sound or public address hire, photography and graphic design. Contact plus 254-743-364-259.
Dedetasian
Rix Roro.
Tumekuja kuwa confirm.
Si unajua ni kenje ni mbwaya.
Super fine, what a guan, what a guan. Was the young figure yako iko fiam. Kwambosho nimesota nina gefao. Ukinilenga sezi lengwa na kibao. Come closer, mina dai kuku confirm. Kuku confirm, kuku confirm. Come closer, mina dai kuku confirm. Kuku confirm, kuku confirm. Super fine, what a guan, what a guan. Was the young figure yako iko fiam. Kwambosho nimesota nina gefao. Ukinilenga sezi lengwa na kibao. Come closer, mina dai kuku confirm. Kuku confirm, kuku confirm. Come closer, mina dai kuku confirm. Kuku confirm, kuku confirm.
Napenda cheza kati kwanza nkiwa katikati. Nimesota ninataki, nimekukwachu niko laki. Na nikisititit magizani utabaki. Fika tuna jakina usikuje na umati. Fika tukwela toa rangi ya tao. Futo kumbaba umatoto wa sao. Kutekwa kuseswa kutokwa kwa grau. Prako dabo kwa tebo na mao ni kishasho kinyaru mikivuta ngware tu. Kicho nyanya kama zombi miu kuwa rada tu. Na msupa ukijipa mlelenda kutunza tu. Dani ya keja kuna mani deli ni manduru tu ah.
Super fine, what a guan, what a guan.
Was
the young figure yako iko fiam. Kwambosho nimesota nina gefa. Ukinilenga sezi lengwa na kibao. Come closer, mina dai kuku confirm. Kuku confirm, kuku confirm. Come closer, mina dai kuku confirm. Kuku confirm. Confirm.
Figure yako sexy, unani madam mami. Smile yako fine, please be around me. Nime cheesy for you to infinity. For me, I want you to be my everything. In the evening, be close to me. Everything you need to get from me. Ningori kujexpress na kilami. But singori kukuita my honey. Na kuspoil baby, niki coil ready. Kiku watch closely, kuki wine slowly. Kiku show all this, mamsi. Nimekuja kuku confirm. Nimekuja kuona kama unanifahamu. Dede, dede, dash ya.
Rudy tena unipe mahaha. Litoka na huku nipa namba. Rudy tena unipe mahaha. Litoka na huku nipa namba. Akini tekenya, baby girl nikikamba silegeza. Na yo tata napenda ukichezesha, wezesha, nacheza kimaneja. Nikitele sana zama kibazenga.
Chezesha msambu anda mama.
Chezesha mama.
Chezesha msambu anda
mama.
Chezesha msambu anda mama.
Chezesha mama.
Chezesha msambu anda
mama.
Tekenya, chekesha. Kani tege na kutegua. Kani tekenya, chekesha.
Sijui mina shida, ama ni umeiva. Ona basi nani ugeuza kichwa ukipita. Ai, na iyo figa kwa picha. Unasumbwa ngara ya waki scroll pale insta.
I guarantee, speed nyama 3. Ukitaka nyongeze kama ya geti. Come come baby, come come mami. Musambu na imejaza kanga. Waliwe ni manyanga. Baby na kupanda kama nganya.
Be here for a good time. Tutaki, ni mtiaji, itabidi umtiezi.
Welcome to Superstar Entertainment Kenya for DJ Academy, audio and video production, sound or public address hire, photography and graphic design. Contact plus 254-743-364-259.
Beste yako ni hater, nona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. My hater, mwata futa kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa meano. Mchore, mwambia potele. Mwambia na kupenda itabidi ya zoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu ulipenda mse wa kitani.
Nobody can ever take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me? Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wa wakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue. Oh,
umeshinda loto. Kunipasa toto. Wanan, niambie wanan. Kama sio wangu tu, basi wewe wanani. Niambie wanani. Wanani. Kama sio wangu tu.
Toto si toto. Ni urojo rojo, apple of my eye na kuuma kimangoto. Aliyekuzaa lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wakupati putari na mongo. Mtoto ni mkia, na metoka Busia. Kitaka posho mil, mwana wefenta kushkia. Ngupeleke murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Yataki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja mintatekwa na mazonko. Kwa koni me relax, meta staki nyoko 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 za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warastu naifunga kima.
Chene mume wako nani? Unajua nadia kweli mini nani? Achane mume wako nani. Unajua Nadia kweli mini nani. Weni nani. Unampigia simu kama nani. Yeah. Hata utoe vya ndani. Atarudi hapa kwangu tu nyumbani. Yeah. Anapenda vidogo dogo. Mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo. Tafuta jambo hilo la kufanya. Choka na we, wengine ahende, yule hakagui. Kelele ya chura haizui ngombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki na kwa mana ye. Anapenda wife material, mwenzako anakudanganya. Mwanamke unakasoro, tafuta jambo hilo la kufanya.
Kama hujapenda hujapendwa. Kama hujaumizwa hujatendwa. Mapenzi sio bidhaa dukani kanunue. Anayetoa ndo anayepawa. Penzi lako ni limoto. Nobody can love me better. I need your love. Whoa, whoa, whoa. Penzi lako ni limoto. Nobody can love me better. I need your love. Kila soja mila tumeshibana.
Play straight to you. I'm all you need, don't go searching far. Been to hell, now we back. Look where we are. Yeah. This kind of love, no be by power. Well, dummy love. Like when you play silly lily.
Dummy love.
Out of the league. When Toto and I'm on the league. Always wanna hit the road with me. Wanna be with me. Guess who's feeling you mean?
Girl, this loving be real. Streets be military. Guess who's sticking with me? Certain infinity. Finish me, I'm finity. Never leaving me.
Never
sticking with me.
Better.
I'm Toto physically. I'm a leg bag.
Nakshi nakshi, wangu my baby, unanimaliza. Ngari ngari, unawaka videdle, kwenye kiza. Shingani kidani, oh my baby, unapendeza. Kuwa nawe ndani dua yangu milele. Naondara leo niko nawe kama ruba mimi nza kuganda. Kifua nilala kubembeleze kama ya imama nza kulinda. Na mshukuru ja kukupata kidoshi. You got a beauty smile we mama wabobi. Wale wanyuma waliniona poyoi. Lakini kwako manisha pika. So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie. Baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you. Minataka ni kudansie. Baby let me dance for you, for you. Nye baridi mindo dupe. Nikufuniki na bububugu la maha. Unanifanya minilewe. Unaniweza wapenzi lako minakaba. Mie kote nilisaka saka. Wakunifati moyo wangu sikupata. Kwangi nilitapatapa. Wakaucheza moyo poka kama karata. Na mshukuru ja kukupata kidoshi. You got a beauty smile we mama wamoto. Wale wanyuma waliniona poyoni. Kini kwako manisha pika. So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie. Baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you. Minataka ni kudansie. Baby let me dance for you, for you. So let me sing for you, for you.
Fitena faina kushoto zake lips ya ni shaina nyonga bila sitia designer she design for what is mine na niacha hui kila time na kwake na enjoy nikishona na bana siko joy nikimwona she design for what is mine akitabasamu jiko na kula kwa kijiko kwenye wazuri yupo nipe bila malipo tena madiko diko nikufuate ulipo Fizikali anafanya mina vimba Akiana ni minataka we mchumba Nitamunga gari shaba mpaka nyumba Mina ye hapa hakuna kuyumba
Achipa, achipa, achipa
Yame nifika kwenye koma
Achipa, 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 achipa
Mateka wako sina usalama
Achipa, 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 achipa
Yame nifika kwenye koma
Achipa, 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 achipa
Mateka wako sina usalama Acheba yo the reason call me Rambo Acheba draw me crazy like a Lambo Acheba follow me to the jungle Acheba dance with me the Coco Jambo Acheba yo the reason call me Rambo Acheba draw me crazy like a Lambo Acheba follow me to the jungle Acheba dance with me the Coco Jambo
Whoa, whoa, whoa Go me out of work Hey, I'm up in my feelings Baby, I can never let you go Umenichemsha ubongo baby nimekubali Just like a sweet melody you're magical but you don't know Umenichemsha ubongo baby nimekubali Baby nimekubali yeah Ay, Daga kubye simanyi The way you shake your body Show me your busy body You know you know I wanna
Can get some love, come on, 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 come on,
tunaviringisha, tunaviringisha.
Unafanya mini imbe injili, unafanya nisinyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili, unafanya nisinyonge tumbili.
Come baby, come nikupe, can get on love. Ooh baby, can get on love. Koma kama kupe nikupe, can get on love, love, love. Come baby, come nikupe, can get on love. Ooh baby, can get on love. Koma kama kupe nikupe, can get on love, love, love.
Mapenzi ni kipofu, mimi ndio stick. Wengine waki walk off, mini ta stick. Isi yo juju kamote, yangu ni stick. How can I breathe, na simu how pick. Na kufikiri ya zaidi ya vile na sahau. Mapenzi ni safari na usha kula fair. Wow, how, haki unanifanya how. Nimetupa rada, imepaki nitupe mao.
Unafanya mini imbe injili, unafanya nisinyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili, unafanya nisinyonge tumbili.
Oh, 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 niso, oh, walenze makondiko. Oh, oh, wanziko, oh, ako kek na maombido. Oh, oh, ombido, oh, kek na maombido. Oh, oh, ombido.
Lights off. Speakers on. Turn this motherfucker up.
Mojoy, brande basi. Kutuzabe basi.
Yeah. Umekonda na bado unakaza. Unaringa na bado unaladha. Umechapa na bado umebonda. Na bado unacheka na ata unaaga. Chafua, chafua mieza na bianga. Chambua askuwe kalewa. Naene atakaye kilema. Chapa adi alie akiema. Na luku, miupiga luku. Na dudu, miwapa dudu. Toto kanalilia mjulus. Biking pink suezi yaisha.
Oh, 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 niso. Oh, walenze makondiko. Oh, oh, wanziko. Oh, ako kek na maombido. Oh, oh, ombido. Na maombido, oh, oh, ombido, oh.
Kegna, yeah. Ni mrasta, na mtaka. Ukinitoka nita kufuata na traka. Alejandro, mad meat tractor. Bulldozer, wapaka. Halal, halal. Niliona miaka lifa ndani ya church. Alikuwa mevua blazer ya patch. Tabia ya dem, ametoka catch. Sukuma wiki na sukuma wiki. Ukichagua kiki kuwa mpiki. Nikilikita kwa iki iki. Takumwagia kutu ya wiki.
Oh, 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 niso. Oh, walenze makondiko. Oh, oh, wanziko. Oh, ako kek na maombido. Oh, oh, ombido. Oh, kek na maombido. Oh, oh, ombido. Oh, kek na maombido.
Wangida, babangida, zangida. Wakandiga, mamangina, ay moratina, naitina, karatina. The fact, sizi call back na unani divert. The fact, chat iki last kesho tani call fast. The fact, faxe ni faxe, wose sema fax. The fact, unajua Clark Kent, mina jua Clarks. The fact, mina jua taxin, wona jua tax. The fact, wona kula nyash, mina kula nyash.
Thunder, thunder, boom, boom, pow. Boom, boom, pow, say boom, boom, pow. Thunder, thunder, boom, boom, pow. Say boom, boom, pow, boom, boom, pow. When we hold each other, it's like, it's like, it's like. Whenever you're with me, it's like, it's like, it's like. Whenever we're in love, it's like, it's like, it's like. Whenever we're in love, it's like, it's like, it's like. Thunder, thunder, boom, boom, bow. A love that makes the lightning go wow. Like a tidal wave that crashes on down. Whenever we're together, it's like, it's like. Thunder, thunder, boom, boom, bow. Boom, boom, bow, say boom, boom, bow. Thunder, 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 boom, boom, bow. Me say boom, boom, bow, boom, boom, bow. When we hold each other, it's like, it's like, it's like. Whenever you're with me, it's like, it's like, it's like. Whenever we're in love, it's like, it's like, it's like. Whenever we're in love, it's like, it's like, it's like. Earth, wind, water, fire, air. Within me, all those things are there. Mountain shake, palm tree sway. It will always go my way. Gold and silver, brass and bronze, and clay and soil, plants and swans. Changing winds surround my skin, telling me that I will win.
Yo,
Kenja ni mbwaya.
Sisi jinga.
Jua kale.
Mavo on the beat.
Yo.
Welcome to Superstar Entertainment Kenya for DJ Academy, audio and video production, sound or public address hire, photography and graphic design. Contact plus 254-743-364-259.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
DJ Jones.
Hapa ni kuchembeteza na manembe teno. Jembete luta fo gombo toza meno. Ni kuchembeteza na maneno. Jembete lini ya gembe tenge.
Hapa ni kuchembeteza na manembe teno.
Sisi chinga.
Yo, hapa ni kuchembeteza na manembe teno. Jembete luta fo gombo toza meno. Ni kuchembeteza na maneno. Jembete lini ya gembe tenge. Hapa ni kuchembeteza na manembe teno. Jembete luta fo gombo toza meno. Ni kuchembeteza na maneno. Jembete lini ya gembe tenge.
Na mbiti kai vaskan konanja. Jembete shi zinga ni bala. Gambo toli kalu zimeshikana. Na ingo moto meme kuja na ubaya. Na mbiti kana bado mnakata. Na mbishika bado kwa isana. Kepe tege bote dambawala. Wengine bumbu tere wamelala. Jomba kali mekaza katamba. Na kitimbia na mguu imeganda. Niko jinika chitini ya kala. Na teza na maneno tukisaga.
Hapa ni kuchembeteza na manembe teno. Jembete luta fo gombo toza meno. Ni kuchembeteza na maneno. Jembete lini ya gembe tenge. Hapa ni kuchembeteza na manembe teno. Jembete luta fo gombo toza meno. Ni kuchembeteza na maneno. Jembe teli ni ya gembe tenge. Kamba tari heavy walevi wanasikia ni ka storytelling kwa teli. Jungembe teli na tembete maki makaveli. Mramba tazi na mtoka kima zembe teri. Juu ya full dose na kumbu tulama medi. Vidembe tevu zangu na rezi ko ever ready. Kumbo chombo toka wanatai niko crazy. Lumbu tuga tang na itwist na madredi. Joto mingi na kuzimbeti makabaridi. Jua ni kali jome nyomoto wakawa ridi. Bidi yamba tangu pace ni ya Lamborghini. Pace ni ya Lamborghini.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Haka kadem kazuri joka kofero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, sezi menda taka pedo. Dem nika fupika napenda magi.
Run the record.
London, London. London.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Niko na talent.
Are you serious?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa brana. Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa brana.
London.
Nataka
London.
Opongo.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Haka kadem kazuri joka kofero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, sezi menda taka pedo. Dem nika fupika napenda magendo. Ngoma nikaliuliza makurutu gangang. Imeba
baki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo.
Shereni meja tumekujadi na tamba. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama gedandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap snap sana deku tipo nyo. Yap yap hey dem tipo nyo.
Kadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi mendata kapedo. Dem nikafu pika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu kanga. Ngemeba kisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo.
Wese sabuni ya roi nafanya nini kwa mbash na wekia minyo na kata maji kino. Mapenzi mwanga dingo nyoki rudi kwa shimo. Luku ni fly dingo inapiga simple spivona. Nua sijali sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani mbuzi yuko angani. Munyonga taitu za manki hapa sitani.
Haka kadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi mendata kapedo. Dem nikafu pika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu ganga. Ngemeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi. Wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowenda kuchapa na hiyo mini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mbike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Nda kutuwa stress na nikupu.
Ni mina machupa zangu, na shida zangu. Ni maisha yangu, ha? Ni mina machupa zangu, na shida zangu. Ni maisha yangu, ha? Naziki kujanga sana. Chubuwi, chubuwa. Chubuwi, chubuwa. Iyo malisi ni wet. Chubuwi, chubuwa. Chubuwi, chubuwa. Ni kama tuko maji. Chubuwi, chubuwa. Chubuwi, chubuwa. Chubuwi,
tunajua tuninani.
Chubuwi, chubuwa. Chubuwi, chubuwa.
Ziki kuja sana, zina nipata. Niko handa sadi na bonga kijaka manzi ya kikuja sana. Mina mpata, na mfieka hadi na shona kiraka. Chubuwi, chubuwa. Hapo piti nyakuwa, mina pita na yo kuda mista kikujua. Chubuwi, chubuwa, situ nakata mawata. Stubleki hadi tuwanze kuwata. Kicho bri, kicho banture, banture. Tindi za madi abzapa na kule na kule. Hakuna chekesho joni today, today. Ria, 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 ria.
Akabaya, chubuidu fumpararo. Niko hapa na kamyeso. Nikiset si utasikia urao. Luku napiga ni kalebo. Nikifika weekend najua ni konyagi. Najua ni maheni, location ni bar. Na kama sina peni na wamocho na mbogi. Karada ni safi na choma vile nafaa. Nitadozi ni kidedi, saina kula happy. Saina kula life na mkono kwa sinia. Kwa meza ni makali, masponyo fulani. Walai leo natoka
ni kujanga sana. Chubuwi, chubuwa. Chubuwi, chubuwa. Iyo malisi ni wet. Chubuwi, chubuwa. Chubuwi, chubuwa. Ni kama tuko maji. Chubuwi, chubuwa. Chubuwi, chubuwa. Chubuwi, chubuwa. Chubuwa, chubuwa. Chubuwi, chubuwa.
Haka kakitwa kana manyo. Unani na uo. Nina rungu ndoshana na zamanda uo. Na kama ibada na zamisha ndane nyo bro. Chubuwi, mafuriko on the down low. Dani ya wobbling kama Michael Phelps nani. Niko makani ni na try ku kill honey. Handas majani ni ya kuneutralize a scene. Kazi merundo na sikia kichwe ko buzzing steam. Juice cheze kaka ngedhe. Zinga bado round 2 shabanju kandedhe. Hizo sandu za udu watu finyo andeke. Nastukianga tao blue ni tujuanga teke.
Yone pamba nikivutaga kisense. Zone madaka ni hips ziko sexy. Double tap kwenye mbota za mneti. Yopenda kurombo sawezi posta kiketi. Kwa DM nikislide atachipa.
Twende like tuki smile pale insta. Kuni follow kila base mpaka Twitter. Mufanya jana wet juu ya venye na mshika. Ai chibudi chibude nikiza machibu wichibuwa. Yanda ufanya na sahau jina angu wakinita dadi na sinita itika.
Kama tia roo chafu Mpuke kando hapa ni kudeni. Ingi ya kwenye sakafu Tafuta wako leo ni kudeze. Kendo mugongo Kendo mugongo Kendo mugongo Kendo mugongo.
Baby dance ukipinda mugongo. Dance kama chiba katupa magongo. Hey, dance kwenye beat ya kimambo.
Dance mamiyo ni kama unacheza kegosho.
Mimi niko vibaya baby kama kali meshusha keji. Yani narita ya didi popoto ni mushi nishazima fegi. Baby dance hallelujah. Jo katikati dance kakololo. Iyo kote kama uwa. Leo wiliponzo tizo wana tisa.
Kama tia roho chafu yeah. Pasuke kando hapa ni kudensi. Ingia kwenye sakafu. Tafuto wako leo ni kudensi.
Pinduka leo kuna lipuka watu juu ya furniture. I can see you looking at me. Indica pia kuna sativa sura ya malaika. Won't you back it up on me? Mali safi and the chain. Anything she wants tonight, Tommy. Call me daddy, say my name. Now kiniba leo nitasafisha. Kama tsunami. Mekuja wingi ni kasi ni army. Been a good boy kutoka zamani. So generation we run the city yeah.
Kusema kweli bado na kuhati. And on the daily bado na kufati. Kosa siyo hoja zaidi ya kukupenda. Vipi nikatupa ndoto tulizo ziota. Uli ni washanare, enzi zetu za kupare. Kwa mvinyo na makale, magiza ni hadingware. Nikijipanya dakitare, wa mabinti wale. Wenye shepu za hatare, nikapotelea ndane. Ila mwambio na mpenda, roho ya mtamani bado na mpenda. Ukimona, mwambio na pendeza. Kama ningeweza jua yepi ya kutarajia, nisingejipata mashakani kwa nilio ya tenda. Ninae mpenda ni wewe, hakuna mwingine wakubadili tenzi. Ningependa tuelewane, kiburi kisi nikosanishe nawe. Chapare, na siku shikanare. Ukanisema kwa jirane kwamba mimi kisirane. Aibu za hatarane, vile penzi hatare. Njoo unipe amani kama hapo zamani. Mwambie
nampenda.
Walimwangu nikipata shida mtume atajiwa peleke barua kwa mu
mpenzi wangu wamjimweleza ni alimbaya minaugua.
Hey girl, wewe kwangu basi ndiye kama doctor. Ingia kwenye wadi na tufunge shafta.
If you love someone, grab them by the hand. If you love, pull them a little closer.
Can you say, baby, I love you? Can't say no one above you,
no one above you.
Baby Coco,
baby Coco,
baby Coco,
Coco, Coco,
baby Coco,
baby Coco,
baby Coco,
Coco, Coco.
Penzi sema nachotaka ni kununulie kama magari majumba makubwa chu.
After I'm drop on the easy move. Unanita show, unani show, auna do. Unaruka kwa DM nama hi baby.
Benki, ona sura shoku da deki. And I know, baby, you make me feel like this. Kila time unanikidi gidi roy, you make me
so
feel
so. Kwamba sijaona wazuri zaidi yako, yeah. So kwamba sijawakata, ni malu na nitekenyaga.
So baby, give me chance, yeah. When you come a melody, I'm dancing, yeah. So baby, give me chance, yeah. When it come a melody I'm dancing.
So baby pull up, leo mindo papi chulo, papi chulo. Shika bia mina chulo. Funga leso twende kulo, yeah. Ona na na na.
So baby pull up, leo mindo papi chulo, shika bia mina chulo. Funga leso twende kulo, yeah. Ona na na na.
Oh my Diana, Diana, Diana. Leo ni usiku wa banana,
Diana.
Kani mejipin tutanyanya,
Diana.
Cheze na we soka kabana,
Diana.
Oh my Diana, Diana,
Diana.
Leo ni usiku wa banana,
Diana.
Kani mejipin tutanyanya,
Diana.
Cheze na we soka kabana,
Diana.
Shawty with a pretty face, shawty you fanyaga mina misplace. This kind of love baby these days. Dick thighs crazy me umitaga bay, hey. Cause you the type of turtle that killer boy you like. So promise in the kuwa every time that you might need me. Best believe in that penda kainjili. Look safi niko classic kama dini.
So baby pull up, leo mindo papi chulo shika bia mina chulo funga leso twende kulo, yeah. Ona na na na.
So baby pull up, leo mindo papi chulo shika bia mina chulo funga leso twende kulo, yeah. Ona na na na.
Kumesha waro, napita kichokozi mabisho wanapozi. Wanakata sana pake, wamedata. Mindo fundi waisikozi. Ukisleki napita na ye, tena kimbogi mbogi. Ukisleki napita na ye. Mina piga shonda ni moti. Ndombolo bila toti. Kwenye shere unikosi. Tushalewa mkomboti. Mina piga shonda ni moti. Ndombolo bila toti. Kwenye shere unikosi. Tushalewa mkomboti.
Akisleki mina pita na we. Akisleki mina pita na we. Akisleki mina pita na we.
Pita.
Vicky Fandes.
Nikamna nie nekuja paka na bia. Supuki niringia chai yako na kuibia. Kwake nitaingia, jumu mekufikia. Vako za road trip, ni baby kanyaga gia. Mini kosha ila kwa kunta biga show. Kwa unapenda michezo, minapenda bricky show. Castingo za kutani, minta kupadi kwa chom. Minta kupadi kwa chow, kinyonga pa kwa ko, hey. Minta kutista kumwagia makis. Kan mangori tazi fix, tunapendo kiwa na peace, hey. Ndaka unihis, kwa na mimi uko na kiz. Unanona mini cheese, wakingora nta wa dis, hey. Hapa unakwama kwaza nta shika kadumba. Pole pole ndivyo tunajenga nyumba. Nikuangana tu kwa udi na uvumba. Wengine wakichezana si tunacheza ngarumba.
Ninapiga shonda ni moti. Ndombolo bila toti. Kwenye shere unikosi. Tushalewa mkomboti. Ninapiga shonda ni moti. Ndombolo bila toti. Kwenye shere unikosi. Tushalewa
DJ Jones.
This no ordinary, ordinary tune. You better get up to the rhythm and bounce. This no ordinary, ordinary tune. Ordinary tune, yeah, yeah. This not ordinary, ordinary tune. You better get up to the rhythm and bounce, yeah. This no ordinary, ordinary tune. Ordinary tune.
Ordinary, yeah, potential. I like them girls with potential. Jirushe, yani kama kamba ukatike. Yeah, yeah, yeah. What a stars, let me see your lighters up. Everybody sing and dance this song. How can you sleep on a weekend night? To all my ninjas, let's burn this down. Party turn up, party cops on. Wapi lighters, see your Gucci phantom. Party turn up, party cops on. Wapi lighters, see your Gucci phantom. No party like an African party.
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 A busy life for a busy body. One time you get a money back. Two
time you get a party mood, and then we meet up in the club with the money bag.
Wanauliza kani boy wa Mayeng. Hapana zii, mitokea to begin. Postmo, sinaga mbuga teren teren. Nakidai beer, mpati empty new band.
Wanna to die, hati wa lie. Wanna to die, hati wa lie. Wanna to die, die, hati wa lie. Wanna to 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 die, die, hati wa lie. Wanna to die, hati wa lie.
Jackie, mita kulia kulia uyu demu kimapepe. Marako jankulia nikishuta usinseme. Misinseme. Kakata baka kuju sinteme. Niko unge mnajesha kata tenje kwa debe. Na vile tunaicha na suta tani tuko veve. Wewe chunga murio sita keve. Unatakujua chunga murio sita veve. Kata kakret kidisha shunfanya neve. Niko juna bada pani kamwewe. Prefect madaro jeko sa kelele. Noise make a fast trip suka gambele. All around place manikuna kuna nyuele. Tuko moja moja nkatune sabu mchele.
Wanna to die, aki walai. Wanna to die, aki walai. Wanna to die, die, aki wa lie. Wanna to 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 die, die, aki wa lie. Wanna to die, aki wa lie.
Rarua, rarua. Labish is Papa, unabanua. Girl, nekushuke matuta. Anasendolo la mtamu, mtamu. Minasema tuto weni mtamu. Kana tesa matanga mainzuti. Kame chizi kuliko chipukizi. Kana mwili kana dia mkami. Nika manki kana penda gandizi. Kingpin miu kwa gani mechizi. Zizu inataka giupuzi.
Wanna to die, aki wa lie. Wanna to die, aki wa lie. Wanna to die, die, aki wa lie. Wanna to 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 die, die, aki wa lie. Wanna to die, aki wa lie. Ati X-ray, anarungu nice psycho. Min kama gari, enye kukwa sako. Kuna ni snob na nagoto na mathako. Na marue wako ntumia video card. Na manoti sikiza geto atako. Na wuko geto radio. Napenda action, spendi joku nego. Mziki ni passion, miushikisha na mango. Nilikuwa na mambo, enzi ya rambo kanambo. Saimi ni mambo, liko tudi nafanya mambo. Chuja mini na minsa indi wakanda. Sita kata tenje ndo kukata makahasho. Minchu marili yoto kajo kitango. Wanna to die, aki wa lie. Wanna to die, aki wa lie. Wanna to die, die, aki wa lie. Wanna to die, aki wa lie.
Yo, Baruti, VP on boy. Yo, Tesoban.
Yo, Kwanko.
Jafua, my friend.
Jenga day on the beat.
Entertainment Kenya for DJ Academy, audio and video production, sound or public address hire, photography and graphic design. Contact plus 254-743-364-259.
Tari, tena tari nko hadi na gari. Kabagaz, aka ganji. Sina kinywaji, weza mbiyaji.
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Waitress, amepeba, tipping. Is it me, or my drink is speaking? Sipping, sipping, I'm sipping. Ayaya, vunulu. Pere, mende. Pombe yangu siweke mchere. Leona meza takama nitembe. Doni lewe
VP on boy, your testaban. Come again,
yo, Kwanko.
Chafua, my friend.
Jenga day on the beat.
Yeah.
hadi na gari. Kabagazi, aka ganji. Sina kinywaji, weza siyaji.
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Waitress, amebeba tipping. Is it me, or my drink is speaking? Sipping, sipping, I'm sipping. Ayaya, vunulu. Pere, mende. Pombe yangu siweke mchere. Leona meza takama nitembe. Doni lewe mpaka nibebwe.
Leo niko out.
Kane. Pewa chupo si lambe lambe wakichesa iko pande kane ngango whiskey hanjam hanjam mingi mina taka joni teke toto na msupa tulewe hadi kesho shots camino boti bodo chapa toto ukimaliza.
Ile genje, inigri miuri enkadi shock them. Mambeko zina mwok ni mogadha. Kanairo, governor ni mjamo. Lagunya, skomo ni makibre. Inademia ni memoka palma. Nikipa kila yut ni dangulo. Kwangife baroda imemokre. Matibien kuwa bambua mashashken. Kamili wa kimsnadi pochanyagu. Militan nyuari ya utu frontline.
Zime panda, zime ripoti. Niko jabari rana njoti. Kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula. Andi kwa magoti. Zime panda, zime ripoti. Niko jabari rana njoti. Kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula. Andi kwa magoti.
Ni mocho itabaki nimezitoka kile ujiko jole. Sinta kuokota na pata msupa kwa counter tu makota. Kona jigi 20 liters sim kama na order. Kumsuka sim kama na order. Kuna gizia nikajipata tu matora. Mbulu bigi ameseti move ya aura. Ameseti mkono kwenye bakoro. Utadhani ana drive mkono ya left kwa gear. Asha ni itadia menitolea jibag. Fine figure ananivutia. Mtoto kililia wembe unampati.
Zime panda zime report. Niko jabari rana njoti. Kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula. Andi kwa magoti. Zime panda zime report. Niko jabari rana njoti. Kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula. Andi kwa magoti.
Na kwa kichwa nina ban mabichwa. Nasunda kwa kichwa na dara na shika. Na wacheza kama bano bano. Niko tuza lando lando, ana meza kama tembe. Ameiva na edishi pia na sembe. Niko rada uko manyu niko lembe. Niko nyege acha nikembe. Ninyonye kama embe. Ngango ngango. Naka ngwai ngwai ngango. Ngango ngango. Naka ngwai ngwai ngango.
How are you saying?
Tuna zangu zikishika zinonesha kama tuwa tuwa. Napenda mangoko wamebeba manyagu. Na rorosa kengine kakuwego shido wako.
Nani matoa alafu ni makuwa nkua. Nani matoa alafu ni makuwa kua. Nani matoa alafu ni makuwa kwa kusuko kusesu alafu tutokua.
Nishika nkapata lipika mbete. Nkapiga kwanza sekete na shukisha zangwete. Lafu nkato watenje nkapigia madenge. Kononesha korona ikidari nikifanje. Kusema nitulie jirani ya kanza kelele. Kucheki rada gani napata kumbe nilele. Nikajipi mbembe zika niweka lembe. Nikafika kwa kena pata nisha mea pembe. Akanda na masharti ati nitowe shati. Apo rada safi nkakula kamlafi. Kidogo tunabishi wabana kwa nini nani. Nagutuka nibuta kena yuko kakiraza.
How are you, sir?
Angry Panda.
Check, check.
Superstar
record.
Mene kodolea macho akatoto I swear na niko single Missy die is over cause zako za kujingle jingle na kumingle mina die ni kukembe ni kudare adi wiki kama kurino Missy jali na choma photo atakama wako kijicho alijifanya gwiji kapatana na bigi katoka kijicho maisha yolo yolo na mayelo yelo mayoyo
Like a beach and I'm a heiress Ni wangore my story na teras Tu atua napiga yani tu atua niko on Na satana ndo nimete majaba So, cheza kiwewe, dance kiwewe Juni mimi na wewe, tucheze adi mulembe Aye. Tu atua napiga yani tu atua kutekwa kuseswa Kidogo ni kutokwa
Nusiki ya njoke nataka gazama babi Zama bombo maniga mayo wangati Ganja fama warasta pia wanati Masponyo madonga wako na vitambi Nisari kuwasuka nikiongeza metali Nachanganisha kigeto nikibonga kilami Kwa shingo 925 kuwa kunywa na mali Mali safi yende chain kama shashamani Ni mimi na yeye na mimi Kumshikanisha kama meno na ulimi Na mge uza migu ya ni juu chini Na piga tuwa kuwa kamse habijipi
Swag, 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 hiya leo swag, 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 hiya leo swag Eyo saru nekuja na kifua, acheki unatatizo nekuja kulitatua Ome toboa kwa life, nime toboa makua, ulitumia pazuri minki chumia kwa jua Pamba, pamba, pamba na niluku ya kikamba, pamba, pamba, pamba na siluku ya kishamba Weka Weka, weka, dandali na teta Najigamba mina jua kupepeta Haumjui saruwe umeboeka Attention, mina wateka Late night talks, kube woko maketepa Mental ghost, no inaniongelesha Hiya leo swag, 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 swag Hiya leo swag, 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 swag Hiya leo swag, swag, swag Swag, hiya leo swag Swag, swag, swag Unapenda kujifanya unanijua Sa unajona weni niga wakishua Misi wale wakulete wa maua Mini blush ati be utaniua Utaniua, kamua Niko best, niko na kina wayua Rarua, we, chafua Napendo vaju nataka kufua Wanya kama unachuna majani Nikamuko kwa shamba la jirani Tudama Iza miendani Usinite baby nite hand Tanda, tanda Siku utanipata kwa kitanda Tanda, tanda Jegi zaru wa medunga nini swag Swag, swag Swag, hiya leo swag Swag, swag Swag, hiya leo swag Swag, swag Swag, hiya leo swag Swag, swag
London, 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 London,
wana bado yao jengi na bado managa wana bado yao jengi.
Unasikia beat unatetema nina kutu hadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena ako fine fine one shida mdomo matena. Unasikia beat unatetema nina kutu hadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena ako fine fine one shida mdomo matena. Kumbe dem joni girls wagedomo. Wagedomo ninge uso wagedomo. Kumbe dem joni girls wagedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem joni girls wagedomo. Wagedomo ninge uso wagedomo. Kumbe dem joni girls wagedomo. Kana babo kana penda nga mdomo.
Buda boss kumbe girls ni wagedomo. Ana daidi na venya pendi masomo msomo. Na eza flow si pendi mdomo si formal. Itabidi ni seti kikomo si normal. Chura kupatana na ongongo kwa ngango. Skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo. Leo ni manduru na masifa ni za kiongo.
Kani girls wagedomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo. Na uneza kapatia juka na washwa na hormones. Kani basha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia nyumki katanga mavodo. Kala clash na vibe na opondo. Nataka tuka soup na samaki ya kamongo.
Kumbe dem joni nge usu wagedomo. Wagedomo ninge usu wagedomo. Kumbe dem joni nge usu wagedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem joni nge usu wagedomo. Wagedomo ninge usu wagedomo. Kumbe dem joni nge usu wagedomo. Kana bubble kana penda nga mdomo.
Mwaka nkachupi, sezi kwambia rangi. Na ukizua zogo, badu utapanguzwa. Na cheza kiuba zenga, chezi kamhenga. No mani ya fandi anataka kasi. Na jui ku request adirachwa na kunyima. Hatukuna tatu kumbe budani ufuta. Jui ku request adirachwa na kunyima. Na badu anagawa na badu ya kujengi.
Knock knock, who's there? Boys wa kidomo, gang gang. Niate swat unipedi kongo, bombo. Mini ras na spendi local, fofo. Nimechapa na kalala fofo. Don't touch, kani toja nimeipiga lombo. No no hadai straight anataka combo. Shobo rice peas ngofu chomo adi koko. Choko sezi menshimo kani.
Tuko sherehe na itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, epo na keifo kanali. Sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata bale pali yaifai. Kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas. Kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas.
Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah.
Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Sifuatani na umati na jimez kama bangi. Alipono na mababi yesi guashe ni banisi. Mkate na ukapi joo mchai na amani. Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki. Atakikani na umati ya kitoka atabaki. Hindo wori kwa mzazi tusilete za uzani. Nime uwa.
Tuko sherehe na itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, apple na keifo kanali. Sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata bale pali yaifai. Kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas. Na kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas.
Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah.
Weni mrasta mandasta umeka kwa kichwa. Weni kimasta mabasta dudu wakufichwa. Unelewanga munelewa. Unelewanga munelewa. Hapa sinayo mbogi ni arasta.
Rasta.
Kwa super marege kwa Snapchat.
Snapchat.
Mazigi jo tutinge madasha. Anakuparesha tunapulula mabianga. Na ima jani siya kericho ni akabianga. Ilianza kakikolo saini pienga. Nina seske menijazi ya weather. Barreta bakmanyu ya effort. Nina mazigi kanichi na kondiko mia. Netflix maria na kwando sesmia. Makuki ndo hizi babe nimemshikia. Ruki lakini leo beda na rukia. Backbench na misi mabusu. Freaky Friday na get loose na Lucy. Tika highway, majay ride na ngusu. Pigwa wire, kazuku. Rasta, nikiwa area sizi wake. Flash flash, kani tei ama mbotke. Rasta, tuzidi dao sadi shope. Hala, na uwe kange chini ni okoke. Kwa sherehe na itaki asira. Itaki mabombo maniga.
DJ John.
Manga, manga, manga.
sana. Oza, tukolo, tukolo. Nama bang bang migi tukolo, tukolo. Oza, tukolo, tukolo. Nama bang bang migi tukolo, tukolo. Tukolo, 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 tukolo. Ata ukito alogo tukolo, tukolo. Tukolo, 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 tukolo. Ata ukito alogo tukolo, tukolo.
Nikolo. Matiri uneza piga chok ni afande bila tengerere but nime kok. Niko juu ya nganya majicho nyanya kibibi nikikunja kila single tutafanya. Anaipenda lakini utoka raba zangu ni kushika na nichape bila raba. Shot saba kuwa kaba kama kamebeba ninacheza na masiana. Kwela venye bigi ninapanda kama lada. Lockdown touchdown baby calm down. Downtown kuwa beba mbaka uptown. Tuko lock makejani uneza go down.
Oza tuko lock tuko lock. Nama bang bang bigi tukoloko tukoloko. Oza tukoloko tukoloko. Nama bang bang bigi tukoloko tukoloko. Tukoloko 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 tukoloko. Ata ukitoa loko tukoloko tukoloko. Tukoloko 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 tukoloko. Ata ukitoa loko tukoloko.
Sizi chokoza na genge muwa chokoza na hii. Na chokoza mazekere mbaka muto nitina juni busy meni ngora. Busy na nipima. Busy na ningore kini ngora muifira. Na busy kini bamba muipiga makombi. Nisi tukaga fiti nipiga na 6-9 oh my. Chokoza na hii na manadi. Chokoza karazi kadidika sagani oh my. Chokoza wajue tuwa gopi. Chokoza wajue trending na tuto. Kini mina manadi na tuko locked. Check it tuko locked. Jige tuko locked. Aye.
Oza tuko lock tuko lock. Nama bang bang bigi tuko lock tuko lock. Oza tuko lock tuko lock. Nama bang bang bigi tuko lock tuko lock. Tuko lock tuko lock tuko lock tuko lock. Ata ukito alogo tuko lock tuko lock. Tuko lock tuko lock tuko lock. Ata ukito alogo tuko lock tuko lock.
Tuko backseat apartmenti. Tukimachoka na magala makeki. Mali safi safi ni mapenti. Kidogo wakaanza misbehaving. Jua gode jua tembe jua kodin. Madiu diu sina levi vidindi. Na kusho isaid ni kulit. Blue eyes lio pombele jit. Dogo dogo tukiseti mindo pedla. Kingping ni mwashika kastika. Look sofi kwa Nairobi West nigga. Kuwateka kuwa kunyo sima ninjas.
Skipas, yeye ndiye keeper. Kama gundi, penzi limeshika. Nikiwa mbali, yeye ndiye fever. Cheki vile kwake, mimi nimejipa. Izi funguo za roho, tunza dipa. Usichuka nitupa kwenye pipa. Na tena usinipime na maziwa kama lita. Iwe tawa, nataka usinipimie. Nikae naye kila siku niwe bibie. Na hata nikienda, nimrudie. Nipe donge, nilishe tonge. Hii track ni bonge, wacha wa bonge.
Fever, overdose. Fever, overdose. Fever, overdose. Fever, overdose.
Watoto jo wa chekechea, wakimea watamezea. Watajua kuitembeza sio fine. Rugby baki tu kwa alamu napenda au sio tu mzi. Hachu, hachu, fever, fever. Nasikia kwenye kona, galai to my feet. Amemwaga my drink kwenye counter na mpasha. Najua na nitaka kini ndoya nikataza. Kwa fever kwa bazenga kaa mimi ni lazima.
Fever ni mewaiwai, mtoto umevaivai. Leo tunaride ride, wenye chuki bye bye. Slim CD changer, tena bogi benda. Mtoto washa penda.
Fever, overdose. Fever, overdose.
Fever, overdose. Kadimba, kitoni crows. Madiva, miwateka kimangots. Kamirates, niko jing na shikisha na mangox. Kushoto kulia, nigencho kikaribia. Nkwambia vile nasonga badaya. Ntapandilia, nasikia nimezidiwa. Na nyege kunyegezana, na zama ndani ya nyama. Na chapa ngipu inambanya. Na isa ndizi, kusesana ni tizi. Wine na whisky, toa ngombe kwa zizi. Size kamili, cheki height ya mini. Na jova kamisi, kuchangosa mafika.
Atipanga, inaita wakanga staga. Tunasaga tukimanga, funga. Ikilesa na dimanga, shikonde. Utabebo na upepo,
adipombe.
Tunakunyo joma pepo,
adibonge.
Tunashindanga kwa temple. Lewa sendi kulewa kuchuchuma.
Kulewa kuchuchuma.
Kata kemba ni wanze kukuruma.
Wanze kukuruma.
Kausi mami wetisha motirima.
Wetisha motirima.
Kulewa kuchuchuma.
Kulewa kuchuchuma.
Kulewa
kani chrome na keshia tu irima ziki shika manzi nanga madrama silver boy bina penda chuchuma 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 you and you when I were unapenda kukata waba kulewa I say kukata waba unapenda kukata waba
sewa sendi kulewa kuchuchuma
ah kulewa kuchuchuma
kata kemba ni wanze kukuruma
ah I want to go kuruma
kausi mami wetisha motirima
ah wetisha motirima
kulewa kuchuchuma
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 Zangu ni makolo, si maslim Mina pena big big, si maslim Haga haga big big, si kaslim Kanari yang lasi, ni malim Tukifika base base, wana tik Wana buwa bra, wana shumatik Kwani we, buda bado ujati Buwa short, buwa short, muna ti Inuwa, chapanisha kitu bonda Ni uchapanisha hadi inagonda Na masingo takwe kwenye anaconda Jiki jiki heavy heavy tukiranda
It's a Friday night Ita wenzako waambie Kuna party tonight No time sasa wakimbie Chelewa, chelewa, mwana si wako Na uchunge usije hepa na wako Huo mchele usije tiliwa kwako Baby Ikibamba sana piga kelele wewe Na kama ni noma sana piga kelele wewe Boomerang dance on the dance floor Fine girls dance on the dance floor Hennessy pour on the dance floor Cause leo ni kutesa Tesa Fom ni kutesa Cause leo ni kutesa Tesa Fom ni kutesa
Kazi nimeingiza dosi na pressure Kwenye burudani nilipiga show nilitesa Big up the fine girl in a pretty little skirt Young man in a African shirt Wave your hand and do the Odie dance And shake your bump like you know what you were Ooh, all of the drinks on me Mifuko imeja leo, imeja pesa And if you look at me Luku luku, vile na tesa Kibamba sana wapi nduru wewe Na kama ni noma sana piga kelele
Cause leo ni kutesa
Leo ni kutesa
Fom ni natesa
Natesa, natesa, natesa
Cheza Cause leo ni kutesa Tesa Fom ni kutesa
Yeah, pick on my phone Usiku tudon, bogi kuzon Imewasha kingdom, keti mba tukukon Tukuteke kwa chom, fenana papa jones Nadia hapa ndudon, dosi pati kwa phone Nasikia ako salon, tulom indo the bomb Clap pia imikrom, bogi mbaka yangong Mebambika na song, zile si hu perform Rende pia ni wrong Niko juya nyama ya bama na kachumbari Na juya diabetes cha tuweki sukari Plan size imetufikishia uko kari yako Walevi wa shanza kuleo mekali ya flow Anasikia form ni kutesa Tusimalize kanjido mtatu rudi kalesa Wakanesa mavodo bila chesa Hakuna kulala tunakisha kufitesa
Chani ya kila swana jifanya wapole ndo wacheze poka Na chukia hipokrisi numeo moka Achanya che ubabi nifte toja Ndo mketi nimedi vile mnatipanga Nimekuwa kiwasikiza siko napanganga Mnatumia maskini kukuwa tajiri Na badaye ni mazishi alfajiri Majinji na malifu Tunasiti tukimedi na mashita zetu Kutaza dhahabu zimefunika biberu Tutapasu wadindani tukunyewe defu Jumtego ni moja nani we na ngoja Majina la baba na la roho takatifu Mtego ni moja na niwe na ngoja Majina la baba na la roho
watakatifu 2022
wapenda vitu moto ona mabibi wamegeuka sasa ni watoto ala story gani tena wanapenda kula jaba mara kuna tot muratina makahaba bado sipatika masipandi na mahaga ama vipi chef stawaroge kibazenga
yes unapenda ngapi party baby sunapenda ngapi party yes unapenda ngapi party tela sunapenda ngapi party nikupeleke panari party ni ufika bemi hatari party haya shuka nyumba chini tuzipwende
Yo kwetu kila siku ni shere Shere every time we party Hata nime get, hata nime get, hata nime get Hino cash we party Tunapika shere na my sister Shere, shere Tunapika shere na Melissa Alisa, Melissa
Toto meipa telefomu kama pango Nafanya pali mtantiki mami na zigamba Kam, kam, kam Basi baby come Tam 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 Sona jua nisha come Kako fiti kako rate kako nasty Kako dati kako on kako dusty Oh ni party ko party Yaya tunapika shere
Leo party mpaka zilipoke Ho black maisha yolo Ho home come na sister Don't worry tamtunza I don't wanna be I shake mama Una vika tika ni drama Yo mina kupa head Showdown is on two Head showdown is on two
Yo kwetu kila siku ni shere Shere every time we party Hata nime get, hata nime get, hata nime get Hino cash we party Tunapika shere na my sister Shere, shere Tunapika shere na Melissa Alisa, Melissa
You know party when you get cash When you get cash Nakura da kubisha you only live once You only live once Kama ni kupati, pati, pati So we go party, party, yeah Party hard
Yo kwetu kila siku ni shere Shere every time we party Hata nime get, hata nime get, hata nime get You know cash we party Tunapika shere na my sister Shere, shere Tunapika shere na Melissa Alisa, Medusa Yo kwetu kila siku ni shere Shere every time we party Tani me get, tani me get, tani me get Hino cash we party Tunapiga shere na my sister Shere, shere Tunapiga shere na Melissa Alisa, Melissa
Make a classic DJ Jones